Ndamcela uyisa ncede dibe nesithandwa sam. Ndamcela uyisa ncede dibe nolaviwa. Please ndamcela.